guy. I ni kwa lady, dem ambaye. Kwene yake bayo, I'm the buy. Ana rangi ya mtume from Dubai. Die, 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 billi. Nyingi nalipa ili njai. Sije katili, msingi uwe kamili. Wocha Jumatano, 1500. Junge bando na chuo paka tena Jumatano. Sina takataka, katapila, katakila demo. Anayenitaka kwa takila shots. Ila wanasema kila dem anataka kila mwanaume amkatie poch. Sitakupa Indian hair, nitakupa mtaji wa kuwauzia Brazilian hair. Sitakupa Brazilian hair, nitakupa mtaji wa kuwauzia Peruvian hair.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi. Fanye tu, nataka ni kufanye mwanamke mjasiri ya mali. Kisha uje kuwa mwanamke mjasiri na mali. Napotoka asiri ni mbali. Minapenda milima mabonde misitu king. Vitu vila ini, ain't my thing. Ukirusha maswali na majibu hamsin. Ila sinajibu kwa maswali malaini. Baba lake kwenye flow line. Na mama lake tunakunyo waini. Ushanipata usijulize why me. Sweet manka mina deka me. Na kutoka na kuhiti ni mzunguruko tu. Wachunge vifaranga na kunguru huko juu. Ingawa tuko pisi wa kuduru yupo tu. Tufunge na kusali kufuturu kupo tu. Sitakupa Indian hair, nitakupa mtaji wa kuwauzia Brazilian hair. Sitakupa Brazilian hair, nitakupa mtaji wa kuwauzia Peruvian hair.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet, sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi.
I'm your sweet mangi.
I'm your sweet mangi, sweet mangi. Sitakupa Indian hair, nitakupa mtaji wa kuwauzia Brazilian hair. Sitakupa Brazilian hair, nitakupa mtaji wa kuwauzia Peruvian hair. Baba lake kwenye flow line. 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 Baba lake kwenye flow line.